mpaka sasa nimeshinda shindano. A señorita langu upate amo. Yeah, shata shata nimefika kikomo. Oh, oh aleluya, nampenda huyu, napata fura wa kwangu huyu. Oh aleluya, nampenda huyu, napata fura wa kwangu huyu. Roho yangu mimi, 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 roho yangu mimi. Unajua raya nyama kutafuna, so kuonja na kutema. Usiruhusu moyo kuchoma choma, wakaja pata la kusema. Oh baby, oh baby, ukini misi nitemi, nitemi, nitemi. Minadekeza sikaripi. Oh aleluya,
aleluya,
napenda uyu, napata fura wa kwangu huyu. Oh aleluya, napenda huyu, napata fura wa kwangu huyu.
Roho yangu mimi, utamu yangu mimi,
roho yangu mimi, utamu yangu mimi. Oh aleluya, napenda huyu, napata fura wa kwangu huyu.
Come like Slicer.